Uganda nga buli wamu ne bannamikago bakulembeddwamu Rotary International mwanjudde enteekateeka ey'okusonda ensimbi akawumbi kalamba n'obukadde lukaaga ez'okussaawo eddwaliro ly'eryato eriseeyeeyeza ku mazzi okutuusa obujjanjabi obusookerwako eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka bawangalira mu bizinga. Enteekateeka eno yakuvujjirirwa gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka amasaza ag'ebweru wa Buganda okuli Northern California awamu ne Nevada Rotary Club eya Antiochi awamu ne Rotary Club ya Kalangala Sese Islands. Wabadde ng'ayanjula enteekateeka eno mu Bulange Mmengo omumyuka owookubiri omumyuka w'omukubiriza lukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Hajj Ahmed Lwasa ategeezezza nti eddwaliro ly'okumazzi lino erituumiddwa Muteesa II ligendereddwamu okulaba nti abantu ba Ssaabasajja Kabaka bonna bababeera mu bizinga bafiibwako ku nsonga z'obujjanjabi olw'ensonga nti babadde balekeddwa nnyo emabega. Minisita w'Obwakabaka avunaanyizibwa ku nsonga za gavumenti ez'ebitundu n'okulambula kwa Kabaka Oweekitiibwa Joseph Kawuki asinzidde wano mu kwanjula enteekateeka eno n'ategeeza nti abantu ba Kabaka ababeera mu bizinga oluusi basigala nnyo emabega ne bafuna obuzibu obw'okufuna obujjanjabi obwetaagisa kale nga n'olw'ensonga eyo Ssaabasajja Kabaka asazeewo nabo bafiibweko. Ku lwa bannalotale Mike Kennedy Sebalo yeebazizza nnyo Ssaabasajja Kabaka olw'okuba nti alengerera wala era n'afaayo ku bantu be buli kaseera.